family ni member. Another one from Lambston Records. Teddy B, nipe beat.
Lambston Records.
Jesus Christ, amuita uwe member. Uwachane na kutu na yotenda. Njoo kwake kwa miye anakupenda. Ilimie ata kusarenda. Jesus Christ, amuita uwe member. Uwachane na kutu na yotenda. Njoo kwake kwa miye anakupenda. Ilimie ata kusarenda. Aliye kufa Kalivari msalabani. Akuita uje kwake akuvike taji. Yeye anaitwa Elisha Dahi. Mfalme wa amani anaye kujali. Shida zichapo we mpie maanani. Na baada ya shida utafaa maishani. Wengi wapotea kwa kukosa maarifa. Je, we ndugu umewahi jiuliza? Mjaribu leo kwako mpa maisha. Na baada ya shida utafaulu maishani. Jesus Christ, akuita uwe memba. Uwachane na kwetu na yotenda. Njoo kwake kwa niye anakupenda. Ilimie ata kusarenda. Jesus Christ, akuita uwe memba. Uwachane na kwetu na yotenda. Njoo kwake kwa niye anakupenda. Ilimie ata kusarenda.
Nasikia mwito naja kwako Kristo. Niwe memba. Ninaenda kwa empire ya Emperor Messiah. Amenipa power ya Holy Ghost fire. Sina muscles but I'm so strong. Spiritually so skiza his song. Barabara inapitia Sodoma na Gomora. Madem ni kibao na waona kila mara. Staki mambo yao naendelea na msafara. Kama King Solomon naomba busara. Wezi cheki nyuma kama bibi ya Lot. Naogopa kugeuzo niwe jiwe ya salt. Before ni fought a Christ nilikuwa don't care. Abuse my drugs na kulewa bia pia. Kama prodigal boy nilikuwa nimepotea. Lakini ameni change akanionyesha njia. The first temptation sinanga tension. Whatever the situation, yes the solution. Ameni recycle akani renew. Sasa mimi ni disciple. What about you?
Jesus Christ akuita uwe memba. Uwachane na kwetu na yotenda. Njoo kwake kwa niye anakupenda. Ilimie ata kusarenda. Jesus Christ akuita uwe memba. Uwachane na kwetu na yotenda. Njoo kwake kwa niye anakupenda. Ilimie ata kusarenda.
Nilikuwa mtu hivi hivi mtaani. Until I met Jesus Christ, you know what I mean. Staki kuangaika tena nimechoka. Maisho ya kafiri pia yote nimewacha. Sasa menokowa kwa chitani nishatoka. Milele na amini nguvu zake thamini. Kwake Christ full shangwe hakuna madhabaa. Nataka kumfuate Christ hadi mwisho. Nataka kumfuate Christ hadi mwisho.
Back in the past before ni warapa sifa tele kwa wasupa. Atari kama sniper low nilitipa. Kudance girl creeper ni slow like a boss. Kujibamba mosmos. Kujibamba mosmos.
Jesus Christ akuita uwe memba. Uwachane na kwetu na yotenda. Njoo kwake kwa niye anakupenda. Ilimie ata kusarenda. Jesus Christ akuita uwe memba. Uwachane na kwetu na yotenda. Njoo